Hey, yo, Clamor.
Black Market Records.
This Billy.
Yeah. 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 Yeah.
Kofi za salasi ndio mina skia. Knock knock, come inside. Mto yaka ingia, ili slide. Oops, akeshika rudi inside. Imezama usiku maisa. Ka, kuna, sura, jegi na safisha. Ina, skinny, deep, dinya. Anajita young rich ina. Ako bila eyes don't speak. Mto yake yana kamchina. Tuanze kudance katika kaleka dance. Unaipiga ta 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 niko kwanjana. Sezi maliza rounds juu niko na do. Moonwalk nikiena kwa dem ya kakuta.
Yo kutake jani juu ya shuksha sekete. Aliomba sugar shukrani pekete. Shuksha sekete. Shuksha pekete. Dogo akibuya na kuja sekete. Picture na kuja tunapiga sekete. Na pika tunakula tunapiga sekete. Na omba chali yake asijue pekete. Tunapiga sherehe malizi ya na sekete.
Tena spenda kirol na wasendo. Nifike form lazima ucheze na gede. Kana shika kinjege missionary kimende. Niendele nisiendele bila sidini ko depend. Kona saa uniekele nduru niza kipeke. Uda kusujieke buda koka mpeleke. Acha saa niendele kelele makerere. Ninacheze shalele mangafi ndo za kipeke. Ile muichapa nkimbaliza high five. Vile nina staga ninaishi high life. Pesa si za chama, pesa ni za njama. Nyama nyama nyama, nyama zote nyama.
Utake jani juu ya shuksha sekete. Aliomba sugar shukrani pekete. Shuksha sekete. Shuksha pekete. Dogo akibuya na kuja sekete. Picture na kuja tunapiga sekete. Tunapika tunakula tunapiga sekete. Naomba chali yake asijue pekete. Tunapiga sherehe malizi ya na sekete, yeah. Sekete.
Kejani nduru ni za kuaminika. Jirani anateta venye mimi na ipiga. Tukianza round 1 twende adi 9. Tunapiga singo zote mbaka katapila. Na ilamba pole pole kama ameinama. Anawika hari craze aki unanimada. Ni jinda yangu kila siku anaitaja kwa mabeste. Venye mimi tuhumkata. Seti kidogo panua mdomo. Mimi na wewe adi tufike kikomo. Ni adi teacher leo na kupea msomo. Thelo master sekete na siki.
Utake jani juu ya shuksha sekete.